Klasantenya. YK. Mwevi kanisa anuko wambo ya mukanisa mulini pashu no mikonyo manganyo kotali yoru hepo tamwanda tashirika mshihole ilonga nde ilonga siko pafo taifutu nde amushi mandi faneke efano tarise alafo kawe momina mwarambe ndunge zoka rifeni mulini pashu taini komeni nyazile mewumbo metitano siko paifina imonomea. Ya mwanji na mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni, inalamba mbiyu yuni. Ina mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni, inalamba mbiyu yuni. Honge mwaire, honge mwaire, honge mwaire.
Chamato ni no son kumbo kipo poki you go success kesha si mshane zimbo a great night some of those I believe in blessings my ambeko akukunga okay umbo mushimba
has to be for the dung we kuvara
mushimba
Ya mwanji na mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni, inalamba mbiyu yuni. Ina mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni, inalamba mbiyu yuni. Onye mwaire, onye mwaire, onye mwaire, inanzimbo mama zile.
Omanyi kulai, omuli neva kweni mali tampotiari. Omolo asike mune duga danyi kupani. Omanyi kupani. Omanyi kupani. Omanyi kupani. Omanyi kupani. Omanyi kupani.
Ya mwanji na mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni, inalamba mbiyu yuni. Ina mpundu kilo njale, inanzimbo mama zile, inanzimbo tekuweni.